Kama ni mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel Air. And we live together, mtoto tukiwalea. And we grow old together, baby that's my prayer. Cause you make my heart go
you make my heart go
Heshima yako kuna wakuiva. Sito chekiti chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema otaka kuenda wapi weekendi. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, ey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metana. Yangwani na mchanga, kizani nona mwanga. Panga pangua panga, wako sina ujanja, wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda kanda. Siva taku pamba pamba, nikiwe na wina tamba.
Kani moyo kama unapasuka. Moyo unapasuka.
You make my heart go. You make my heart go.
Kani moyo kama unapasuka. Moyo unapasuka.
I will give you love like you never got. Give you love never to be forgot. I will give you love.
I will give you love.
I will give you love. Forgot. Give you love, never to be forgot. I will give you love.
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 Dani moyo kama unapasuka.
Thank you.